Dan Rose, here we go, baby.
Nyaromba, echi.
Nyaromba,
echi.
Nyaromba,
echi. Se bonchi mani, toli kwe yo waiting list. No rechonda ba, we taga ku vitamin C.
Jagala kuchivala, ndota chivala, sirimu yala nyo, chino techika vika, na yekwe, rachi chompa echipe jiramba, mukwano, sembe zendo nagene jiremu.
Why you telling me you need some more? Come on boy, ain't enough for you, hanging there is meant for you, you don't have to wait no more.
Huenda ikawa ndio pasi yako Yawezekana ukapata mengine Kuja upate mengine Usichana waweza kuna pati ya pasi Lazima mchukue iliyo tayari Tunda hili ni moto Twaga na vyengete Nimejua umerudi Niliambia kwa mama tunani menji Yoturetete moyo murunji Vale chiriwa ndeke chiriwe chengete Chiriwa chinda genkwe
Ayagala kuchengete Sembele nolioko funeko Alemete kuchengete Ndaba nechiri sabambi chamani
Nataka nonje hii Hea, hea Nataka nonje hii Hea, ah Tunajua sote ni nani anesambaza
Nyamomba, echivalecho wami
Kanjeko, wano no kameketeko Kuchivale chechengete nyo, nyo, nyo
Change.